pamoja record
Wisa Dansa.
How easy. Hey, don't them choose someone for me.
I want to get away.
We my boy Fizia. We wait in Fizia. My boy Fizia.
Duke Beach.
And I let you have Yani he, voncho esha ukajua tarosti. Yani virus komda ote kwenye ponchi. Ama diko diko na pigi waga misosia. Yani shell yani kirenga gasinkosi. Mina sema we mchongo mchongo afezea. Haki kuchonesha kiukweli kakuzoea. Mina sema ki mchongo mchongo afezea. Kikuchonesha weda na kakuzoea. Mina sema kwe mani uwe na moyo kwe mani. Kwe mani uwe na moyo kwe mani. Nasema kwe mani. Yani awapendi. We kukuona kila siku na vjengi. We awapendi. Kukuona kila siku na vjengi. Mina sema bara. Wakikona na gerifeng. Nasema msara. Utasikia wake, kita, ukiwa na Vincent. Kita, kila mtu atasema rake, kita. Uwe mambo ya fezea, uwe kweli fezea. Mambo ya fezea, analeta fezea. Matie. Sema manshida, zipo, ukipata ukikwama. Wekwe difenze yangu, usiku na mchana mama. Hela ya pipi, ukipata kwangama. Kwenye riziki, hapa kosi lawama. Sema ma, hika mauna tasema. Nina sema kama unatako. Mijamani kama unatasema tena, tena. Kama unatasema tena. Fezea, yani somtaji. Hata ukiongea, Mungu ndo mpaji. Hata wambea, kileta ufisadi. Yani wataongea. Paranana Yani uwerero Yani Lobi. Ani kiwa ndani ya pamoja gengi lobi. Ani salimie duke uja wa Wisa Dansa. Wapido ni kiwango. Waze wasiso rekodi sauti ya bigi. Yani ne Yani Duke Awe sucha boy. Isauti ya machara mwana. Achanda steka. Lobi ni G Kujibabati.
Wewe ndo ni kiwango.
Ndio.